Kush Tracy, Timmy T. That. Zedi lakini tuko moshi, hatuko kwa club lakini hamtukosi. Nilisikia wakisema tia tosi, cheki hiyo swaga, soksi. Nabonganga vitu unazipata kwa poti, na dating chali utampata kwa ponyi. Na ka ujaka, ponyi, ka mlango na ka ponji. Picha yetu safi utadhani high note, ati mi upea, why not? Ati nika playboy, I know from 1, 2, 3, baka 4.
Wala imu tajua tukika.
Magovana mapisi zao tu ni matesi. Mina pewa au bado pachesi. Mini player na pika tu majezi. Na wa ride marathon ili ndaro ya first lady. Na kupenda mama ndaro ya vigeti. Kama girl dem na vibeti. Radio, televiseni. Nafanya tu kwa maso nilipe tu madeni. Special dedication kwa mafani na mababy. Guess what? Taki mededi. Company mimada nikaleza kama bedi.
Wala imu tajua tukika. Maneba wanajua tukika.
Rasi, had to be left.